Mukamba International. Yeah. No one is perfect. Najua mi ukosa mara kwa mara tena kwa sana. Najua mi ukosa mara kwa mara tena kwa sana. Siku zengine inapotea, lakini bado nanishikilia. Mimi nashukuru Mungu wangu, si mwepesi wa hasira. Ni kweli nashukuru Mungu wangu, si mwepesi wa hasira. Nikianguka nainua mikono ananiinua, na nikilemewa ananipa nguvu japo mimi mkosaji. Nikianguka nainua mikono ananiinua, na nikilemewa ananipa nguvu japo mimi mkosaji. Yesu we, Yesu we. Nishi, nishi, nishikilie, nisije anguka. Uniongoze, nizidi misonga. Forever, nikana Yesu nyanginie forever. Forever, nikana Yesu ngoto kume forever. Wendo mwavuli wakati wa mvua, tena kivuli wakati wa jua. In whatever case, nijipate kwa mess with you, I'm safe. In whatever case, nijipate kwa mess with you, I'm safe. Wakisogea na maneno machafu yanaonichoma roho. Wakisogea na maneno machafu yanaonichoma roho. Nakuita Lord Jehovah we, come down and rescue me. Ilivyo Daniel kwenye zizi la simba, come down and rescue me. Nishi, nishi, nishikilie, nisije anguka. Uniongoze, nizidi misonga. Forever, nikana Yesu nyanginie forever. Forever, nikana Yesu ngoto kume forever. Kelele, 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 ni Mungu wa my life. Kelele, 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 kelele. Vinga macho, tokewe sio ewe. Vinga macho, vinga macho, tokewe sio ewe. Vinga macho, popote pale ulienda, sio wote baba likupenda, ila walo amini ndo wakapona. Usio wako mbingwa ngelekanyo, usio wako tatawe na unene wako. Mbingwa ngelekanyo unene wako Yesu we. Nishi, nishi, nishikilie, nisije anguka. Uniongoze, nizidi misonga. Forever, nikana Yesu nyanginie forever. Forever, nikana Yesu ngoto kume forever. Shuka, jina lako nalitetea. Oh, shuka, shuka, nalitetea, sababu wewe ndo masi.